de guay se wo we kuba kutumira mubire ogwa fe businga ko wenyoni kuchirage chizungirizi ah.